Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira ku murongo wa FM ku 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri www.radioajvewa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nkuko kandi mumaze kubimenyera buri wa gatatu ikiganiro muri Isanga twagihariye ubuzima. Autisme ni indwara ivukanwa, kenshi abana bayivukana barangwa n'imyifatire idasanzwe itandukanye n'abandi bana. Amakuru dukura mu nzego z'ubuzima agaragaza ko indwara ya autisme akenshi irangwa n'ubumuga bugizwe no kugira ibibazo mu mvugo, gutinya guhuza amaso n'abandi, uburakari budasanzwe n'ibindi. Ababyeyi babo bana bahura n'ibibazo byinshi bisaba kuba ufite ubushobozi bwo kubitaho, dore ko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'ibikenye bihenze cyane kwita kuri abo bana, kuko kenshi bakenera gukurikiranirwa hafi buri mwanya. Kwita kuri abo bana bisaba ubumenyi bwihariye. Ikiganiro muri Isanga cya none kiribanda ku kibazo cyo kwita ku bana bafite indwara ya autisme. Muri studio turi kumwe na Pastor Julien Kabirigi Kabanda. Uyu akaba yaratangije ishuri High Hopes ryita ku bana bafite indwara ya autisme. Pastor Kabanda, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Urakoze nawe kuba watuboneye umwanya kugira ngo tuganire. Turi kumwe kandi na Bwana Clement Kirenga. Uyu ni umubyeyi ufite umwana wavukanye autisme. Bwana Kirenga, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane, ndabashuje.
Urakoze nawe kuba watuboneye akanya, kandi mbwire n'abakurikiye Ijwi rya Amerika ko abandi babyeyi bafite abana mu miryango bashobora kuba bafite uburwayi bwa autisme bakurikiye iki kiganiro, nabo turabatumiye kugira ngo babe baduha ubuhamya ku bijyanye n'uko bita kuri abo bana. Wifuza kugira icyo atugezaho, yatwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA Radio yacu, akaba yakwandika hasi nimero ye tukaba twagerageza kumushakisha. Reka duhere kuri Pastor Julien Kabirigi Kabanda. Pastori, watangije ishuri ryita ku bana bafite uburwayi bwa autisme, mbere na mbere ujya gufata iki cyemezo wabwira abakurikije Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi, aho wagikuye n'icyatumye ufata icyo cyemezo cyo gutangiza iri shuri?
Yego, urakoze cyane Rwema, ndabashimiye kuba mwanyakiriye uyu munsi. Igitekerezo gituruka ahantu kuri gihe ubwanjye, gituruka kuri experience nagize. Nabyaye umwana wanjye wa gatatu, arimo arakura mu mikurire ye, ngenda mbona ibintu bidasanzwe, ngenda mbona arumva umwe na ruwa gatatu bufite uburyo wabonye babiri babanjirije, mbonamo ibintu bidasanzwe, ntiyashoboraga kuryama ijoro ryose, yararaga cyane cyane biriya bunomo n'utundi tuntu twinshi ababyeyi bagenda basangira, bituma rero ngenda nyibuka ubuvuzi butandukanye, nari ntaramenya ibyo ari byo, ngenda ngera ahantu hatandukanye hirya no hino kugira ngo nshobore kumenya mu bavuzi b'abana ibyo ari byo, kuki umwana wanjye adasinzira, atangiye kwigira hejuru gato, akantu kose kajyanye n'ibisaku, akaba afunze amatwi, ukabona ntashaka ujya mu bantu, ntashobora kureba umuntu mu maso, utuntu nk'utwo twinshi. Bituma rero ngenda ndeba ahantu hatandukanye, bamwe bansobanurira bimwe, abandi bansobanurira ibindi, urumva icyo gihe umubyeyi aba afite umutima uhagaze kugira ngo abandi kwanza amenye icyo umwana yabaye cyangwa uko yakuze, iri ni ibice arimo arakura gute. Aho rero niho havuga igitekerezo cyo gutangira ishuri bita kuri bano bana bavutse mu buryo butandukanye, niko navugana bw'abandi mu buryo bumwe n'ubundi. Igitekerezo cyiza ari uko mbonye abandi babyeyi bafite aba bana ariko banze kuyemera. Ako sinzi ko mukumvise neza, habanza kubaho kwanga kubyemera ko umwana afite ikibazo. Sutu hano muri Afurika mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, aka nsanga batangiye kubita amazina, umwana wanjye baramuroze, umwana wanjye ni kigoryi, umwana wanjye ni kidebire, kudakunda uwo mwana bimba umutwaro ntashobora gusobanura. Icyakabiri cyampaye ibyo ngibi icyo gitekerezo ni depression, sinzi ko nayita, nasanganye ababyeyi bafite aba bana. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Pastor Kabanda. Bwana Clement Kirenga, nawe uri umubyeyi ufite umwana ufite ikibazo cya autisme. Pastor yaravuze ko ababyeyi benshi kenshi usanga banga kwemera ko bafite abo bana, ndetse n'aba bafite ugasanga barimo barabahisha, ariko nawe uri mu babyeyi ba mbere baza kwisonga mu kuvugira abo bana ndetse no kwemera ko icyo kibazo kiriho, wowe ikigutera intege ni iki?
Murakoze cyane. Ndashuhuje na Pastor Julienne. Ndashimye nibonda ko kintera intege icya mbere nuko kugira ngo byakire, nuko nagize umugisha wo kumenya gushakisha amakuru byaba ari kuri interineti no kujya mu bihugu bindi bitandukanye, nkabona yuko n'abandi bafite rero amakuru, kugira amakuru nicyo cyatumye mbyakira vuba. kandi ikindi cya kabiri, nagize n'umugisha wo kumva ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'ibitsina byombi bigenda bigakoma, n'uko harimo ikintu cyo kudaheza muri rusange cy'uko wakwakira umuntu uko ateye kose. kandi numvaga yuko naje no kumenya yuko uyu wa mubyara ari uwawe, ariko no kumva yuko nta kundi byagenda, nyine iwawe ugomba kumwakira uko ateye. rero nibaza ko ariho imbaraga zavuye, ariko ikindi gikomeye ni uko nahuye n'ababyeyi bandi bo mu Rwanda, tukaba dufite n'ihuriro aho duhurira tugaterana intege. rero nicyo kintera intege muri rusange.
Urakoze cyane. Hanyuma Pastor Kabanda, nk'uko wabivuze, bamwe mu babyeyi ni ikibazo kwemera ko bafite abo bana, ariko kenshi abashakashatsi bavuga ko igitera icyo kibazo ni uko abo bana kenshi usanga babereye umuzigo ababyeyi, cyane cyane mu bijyanye no kubitaho, kubarera ndetse no kurera abandi bana, kandi ugomba no gukora indi mirimo. Mu bihugu byateye imbere usanga bafite ibigo byazobereye mu kwita kuri abo bana, ariko mu bihugu nk'u Rwanda ibyo bigo biracyari bike cyane, ndetse ikigo cyawe kiri muri ibyo bike bishobora kwita kuri abo bana. Kugira ngo wite kuri abo bana bisaba bushobozi bungana iki? Biragoye cyane.
Yuko ntekereza ko nko muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere, icyacyari ikibazo mu kuri mbukuri nekeza ko ikintu bigenda ahubwo birebire mbigishije kuri nange natangiye kuri iryo shyaka byo kumva nakuza first of all ababyeyi kubaganiriza kuko numvaga pain akababaro bafite n'ibindi bintu byinshi bijyana nabyo kandi nkumva nanone mfite ishyaka ryo kubona abana b'abana barerwa bakunzwe bitaweho kandi babona ibyangombwa byose bibagomba kandi tunabasengera nkumva urabyumva noneho mbitangira n'ishyaka ngeze hagati nibwo namenye ko birahenze cyane birahenze cyane kuko birasaba ababitaho batandukanye bitameze nko muri aya mashuri yandi abana abo bita bavutse bujuje hano babyita cyangwa barinomo amashuri yandi ntabwo ameze nk'aya ngaya y'ababana bautisme rero biri very expensive birahenze cyane yego
hanyuma kubijyanye n'ubwo burezi bwabo no kubitaho nk'uko wari ubivuze bisaba ubushobozi bisaba kuba umuntu abizobereyemo mu bihugu nka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga ibigo nk'icyo cyawe leta ibitera inkunga kugira ngo abo bana bumve ko koko bitaweho ndetse n'ababyeyi bagire ishyaka ryo kohereza abo bana muri ibyo bigo ku giciro cyo hasi hari icyo leta ibafashamo
kugeza ubu ikintu kidufashamo ni kudufasha kutubwira kuduha ubumenyi mu bimwe na bimwe no kutuyobora ariko ntabwo biragera ku rwego rw'uko badufasha financially usibye ko icyizere dufite ko bizagerwaho kuko haje kubonekamo abana bari kandi benshi bari mu miryango itishoboye aba rero urumva biragoye cyane kugira ngo babone aho bajyana ababyeyi babajyana ikindi nashoboye igihe kumenya personnellement ni uko bano bana bari mu miryango kwanza itanishoboye ni n'abahungu bari affected cyane kuko banafatwa nabi aho twashoboye kugera bafatwa nabi urumva n'imyumvire ye irimo ikibiritse uyu mwana azana umukoshi ni ikibiriya azana umwaku atuma imyumvire itarashobora gusobanuka kugira ngo bamenye bagihaye awareness yo kubwira ababyeyi ko ntabwo uyu mwana yazanye umwaku ntabwo uyu mwana yizanye umukoshi ari umukoshi sinzi ko murabyumva rero haracyari urugendo ariko birimo biraza kandi tubizeye ko Imana izabidufashamo
na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga tuvuge nk'urugero abantu bita kuri abo bana ugasanga babise ngo ni abana babaswa niho kubatesha agaciro ndetse no kubasuzuguza ariko Bwana Kirenga wowe kubijyanye no kwita kuri abo bana nk'umubyeyi babigusaba gukora akazi kawe gasanzwe ariko n'uwo mwana abakeneye kurerwa no gukurikirana isaha ku isaha wowe tubwire ibibazo muhura nabyo ndetse n'abandi babyeyi bagenzi bawe bahura nabyo ni nk'ibi
murakoze wenda ntarajya kuri ibyo bibazo najya mbanze nganire pasiteri hari imvugo zimwe ababyeyi bafite abana bafite ubumuga cyangwa bafite ubumuga muri rusange tutajya dukunda gukoresha ubundi umuntu ufite ubumuga opoziti yawo ntabwo ari nomo kuko opoziti ya nomo ni dedi aba yarapfuye ubwo rero habaho umuntu ufite ubumuga undi akaba atabufite kiriya ni ubuzima undi ufite ubuzima cyangwa se nagira ngo ako kantu gusa kumvikane kuko n'amasezerano mpuzamahanga dusabwa gukoresha imvugo itabakomeretsa cyangwa ikomeretsa ababarira ariko birumvikana ntabwo ndimo gukritika pasiteri ahubwo nagira ngo ako kantu nkakosore yuse rero ku ibibazo duhura nabyo nk'ababyeyi icya mbere nyamupasiteri yakivuzeho ni sitigima cyangwa se ikintu kizana no guheza imvugo umwana wanjye ushobora no kuba nyine muri famili abaje kudusura yamubona afite imiterere itameze nk'abana menyera akavuga ati ariko si umwana ni ikirayi cyangwa ni ikigoyi cyangwa akamuvugiraho amagambo nk'umubyeyi agakomereka nanjye ndakomereka nk'umubyeyi ikindi nk'uko mwabivuze nk'amashuri yabo arahenze cyane tuvuge niba aho wanjye ajya yishyura ibihumbi 700 ku gihembwe nta ababyeyi bake bayashobora ariko natwe biratuvuna ikindi abakozi tuvugeho mu rugo ngomba kuba mfite nk'abakozi babiri wese umwe agomba kuba yita kuri uwo mwana ku buryo bw'umwihariko kuko aba akeneye ubufasha burenze ubw'abandi bana badafite ubumuga bakenera ikindi abo bakozi ntabwo baba bafite ubumenyi ntabwo baba bafite ubumenyi kuri otizime se iyo umwana arakaye aba arakajwe n'iki hari igihe aba arakaye bitavuze yuko agira uburakari burenze ubw'abandi ariko uko udashobora kuguha amakuru cyangwa nawe utamwiga vuba kuko ntavuga bigatuma arakara nyine kuko udashobora kumwumva yaba ikeneye rero umuntu uhita umwumva icyo ashatse kumenya afite kominikasiyo n'izo za kominikasiyo ziri sipesiyali ikindi ni ibyo barya harimo iby'amasukari batubwira yuko amasukari amugira hayipa cyangwa atuma agira ingufu zidasanzwe n'abasanzwe iyo bahaye irimo amasukari bagira ingufu zidasanzwe n'ubwurumva we kuko ari ibintu bikorana ku bwonko ugomba kureba ko nta n'amasukari ibyo rero ibyo bitarimo amasukari bitarimo ibyo bita gluteni ibyo birahenze cyane rwose bimwe nk'ibi nabonera ikindi ni uko agira ikintu cya rutine cyo gukora ibintu biri ku murongo ngo afite isaha mu mutwe nubwo twavuga ngo agira ibibazo ariko hari n'ibyo akora byiza bihita by'abafite otizimu agendera ku murongo afite isaha mu mutwe iyo ukerewe kumujyana ku ishuri ku isaha runaka ararakara ni ukuvuga ngo rero ugomba nawe kuba uri ku murongo n'ibikoresho akenera niba amwera mu gikombe cy'umutuku ashobora kuba icy'umweru ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose rero ni ibintu bikenera guhora uri ku murongo kumwitaho no kumufasha hari ibyo akikorera ntiyuza adashobora kwijyana kuri tuwarete niba ari ibijyanye ku isahani ashobora kwihanagura mu ngoro umurinda bakora susu buri kanya kureba yuko afashwa ni ukuvuga ngo rero rwose ni ikintu gikomeye ariko muri rusange nk'ababyeyi kuba tudafite amakuru tutayanganya ugasanga hari abavuga yuko bamuroze ari amadayimu ari ibiki biranashimishije yuko umukozi w'imana wabyumva yuko atari amadayimoni hari ababyumva yuko ari amadayimoni no kumuha ubufasha ntibizashoboka ikindi wenda nasubizeho muri ibyo bibazo ni uko bishobora no kuzana n'amakimbirane hagati y'abashakanye iyo mudashobora kubyumva kimwe niba ashobora kumva yuko bamuroze cyangwa ari amadayimoni ubundi afite ifomasi yuko ari otizimu ari ibintu bisanzwe ibyo bikazana amakimbirane ashingiye ku gitsina cyangwa jibizi ku buryo bishobora kuzana n'amakimbirane mu muryango mukaba bagirana ibibazo ndetse n'abandi bana ari abamukurikira ari bakuru be bagira ipfunwe ryo kuba mukuru wabo cyangwa umwana wabo atuye gutyo ugasanga nawe bibakoraho bikabikorana ku bwoko bwabo cyangwa ku myitwarire
urakoze cyane Bwana Kirenga mu kanya turakira abakunzi b'ijwi rya Amerika ariko kuri iyo ngingo usorejeho ijyanye n'amakimbirane mu miryango Pastor Kabanda ibyo nawe warubizi hari ibyo umaze kubona mu miryango ifite aba bana bafite ubumuga bwa autisme
yego cyane ahubwo cyane ko ndi mu pastori bumva hazamo n'uru ruhande rwa counseling kandi abenshi ugasanga ku bafite bano bana hazamo kutumvikana ukomeye cyane ahubwo hari n'abo usanga rwose byazanyemo byateye n'intambwe itari ngombwa ahubwo kubera ko batabyumvikanye hari n'abajya badusanga baje ku mashuri baje kubaza ari ugasanga nyuma y'ibyumweru bingahe umwe araje aratubwira ati turize umwana wanjye n'umuzima tukamumusubiza kuko biba byabaye ikibazo icyo gihe umugore akazana umwana umugabo akagaruka ati oya ndamuha kunge ndashaka kumujyana mu ishuri rizima cyangwa umugabo akamuzana umugore ati oya kuko ukaba ubona ko harimo ikibazo gikomeye cyane wabavugisha ugasanga ni ukutumvikana umwe arabyita abadayimoni undi arabyita ngo ni ibintu byo mu miryango ngo iwabo w'umugabo umubyara w'abana b'ibicucu ugasanga bafite amatemye bakoresha atari meza nitekereza ko nubyo nyine no kubivuga imbere y'abana ugasanga ni ibintu bitari byiza, ariko ayo makimbirane arahari kuko tubimenyeshwa n'uko usanga hari ingo abantu bageramo bagasura ukahava habayanije fere cyangwa habaye iki, ariko ugasanga uwo mwana we afite icyumba ahantu muri etaje ahora amakimbirane kuko mama arashaka ko umwana aza muri salon aganire n'abandi baje muri anniversaire, ariko papa ntashaka ko hagira umuntu umenya ko bafite uwo mwana. Akaguma ahantu iyo abandi bakinira hasi bakamushyiramo ibintu mu cyumba, ubwo nabifashije bagashyiramo ibikinisho n'ibiki byose n'umukozi udasohoka kugira ngo abantu batabimenye. So urumva amakimbirane arahahora kuko umubyeyi ahora abashaka umwe umwana wanjye agere hanze mujyana kimwe n'abandi, undi atoya urajya kwerekana ko nabyaye umwana nk'uyu ugasanga ntibumvikana kuri icyo. Yego, rero birahari cyane.
Urakoze cyane Pastor Julienne Kabirigi Kabanda. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi turimo kuganira ku ndwara cyangwa se ubumuga bwa autism, cyane cyane twibanda ku babyeyi n'imiryango n'ibibazo bahura nabyo kugira ngo bite kuri aba bana bakeneye ubufasha umunsi ku wundi. Reka twakire umukunzi w'Ijwi rya Amerika wa mbere, Ruhamya Ali Wirwe Neza.
Wirwe Neza,
uri hehe?
Wongo ntabika guko
ikibazo cyawe.
Ngenda jambaze abo bantu ikintu autism mbere na mbere autism Rwanda ibafasha ku bana bari mu ishuri. Ese autism ibafasha iki? Autism Rwanda ibafasha iki? Ikindi kintu nagira ngo mbaze, ese aba babyeyi badashaka kugira ngo bagaragaze abana babo ko bafite ubumuga, abana n'ubumuga, ese bababwira iki? Babakangurira iki? Ese hajyaho itegeko ribahashoroa kuba ryabahamya? Ikindi kintu ngira ngo mbaze nanone, ese autism ishobora kuba yakira? Ishobora kuba kugira mbona abana bashobora kuba bakwiga bigoranye? Ese hari ikigero bageramo wenda bakaba bakira bakaba baba normale ku buryo hari ikintu yakora kizima akava muri etape yararimo akajya mu yindi?
Urakoze cyane Ruhamya Ali, aduhamagaye ari i Kigali mu Rwanda. Bwana Clema Kirenga yaravuze ku muryango Autism Rwanda, ndibaza ko abawuhagarariye batari muri iki kiganiro, ariko aribaza icyo imiryango nk'iyi ndibaza ko ndetse n'ishuri rya Pasteur Kabanda bakora, na uri mu ihuriro ry'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bwa autism, aribaza icyo mukora.
Arakoze Eli. Nanjye ntabwo ndi umuvugarire imiryango ntahagarariye, sinamenya uko bakora, ariko icyo bumva muri rusange, yaba imiryango yaba amashuri yaba amasantire, icyo badufasha icya mbere ni ubuvugizi, kuko baravuga ari abahindura amategeko buge no kuba imiryango iriwe mvuga yaragize uruhare nuko haba ndashaka kubishyira mu Kinyarwanda inclusive education, kuvuga ngo
uburezi bwa bose bwakira buri wese,
uburezi budaheza bwakira nabo bana. Hakaba hari iyo politiki no kuri urwa leta n'ibintu byiza, kandi n'amashuri yisumbuye n'amayunivesiti akaba abyumva, akaba batangiye gusohora abanyarwanda bafite ubwo bumenyi, kuba tutakizana abavuye mu mahanga wenda nabyo ni ibintu byiza. Ikindi ni ubufasha, kuko aya mashuri ari aya masantere y'iyo miryango bagira uburyo bwo guhugura abantu bakababwira autism icyo ari cyo, byongera ubumenyi n'amakuru ku babyeyi n'abandi babitaho, bigatuma abana ibibazo bituruka kubitaho nabi bigabanuka. Ndari cyo nabivugaho rero imiryango myinshi yagifasha ayo mashuri ari iki, akabona n'abana bakava no mu rugo bakava mu ngo bakagira aho bahurira n'abandi, nk'uko Pasteri yabivuze. Ikintu cya mbere kibica ni ukubapfukirana mu mazu, kuko baba bashaka kwidagadura, bafite n'uburenganzira bwo gukina nk'abandi, rero numva icyo kintu kuba bafite aho bajya bakadahura n'abandi n'ibintu yashimisha cyane. Ndabwo kibazo icyo nabivugaho sibi niba nafurize n'ibindi bibiri yarabaje
wabisubizane na pastor akaza kugira icyo abivugaho nawe.
Aricyo Eli yaravuze ati se abantu tuvuge badukomeretsa abapfobya bahana gute nibaze yuko guhana nta wakwihutira guhana ariko kugira ngo abantu babivuga cyambere ntabwo baba babigambiriye ndiko numva rero habaho kubigisha bakabona amakuru bakamenya ko uwo mwana nawe afite uburenganzira bwo kudahutazwa kutavugirwaho amagambo amukomeretsa bene n'ababyeyi natwe ntidukomeretswe bakanayimenya nabo ku buryo bajya banamufasha cyangwa byo gutangariye nkaho atari umuntu nk'abandi donc bagomba kumenya uburenganzira bwaba bafite ubumuga bwaba ari ubukubiye amasezerano mpuzamahanga yashyizweho umukuru w'u Rwanda yitwa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Donc uburenganzira bw'abafite ubumuga ndetse u Rwanda rukaba rwashyizeho umukono kandi no kuri politiki z'u Rwanda baragiye babishyiramo kumva yuko agomba kubyubahiriza inda nitwabigisha bakwigishwa bakagirwa amakuru icyo cyabahindura naho kubahana simanya ko bya aricyo byahindura cyanyuma cyo yaravuze yabaje ati se abo bantu barakira icya mbere hari n'abavuga ko atari uburwayi ari imyitwarire imyitwarire kuko utabipima n'amaraso ngo ubone nka za dawuni sindiho n'ibindi ari imyitwarire bijyana n'uburezi kumurira igisubizo ni yego arakura akaba yaba umuntu w'ingirakamaro batanga n'ingero z'abantu bagiye bagira akamaro ba Einstein n'abandi bahanga bakomeye yuko bari bafite autisme kandi bagiye bakora iby'ibitangaza byo n'abandi batakoze rero simvuga ngo arakira ariko abaho ashobora kubaho akagira akamaro cyangwa se akanarenza cyangwa se ariko kenshi binajyana rero twumve yuko n'ubufasha bwawe ni nanone n'ubwo byatemera bafite ababafasha cyane bashobora guhinduka vuba kubita mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho tutabona ababafasha ku buryo niba banafite n'impano zitaba ibitoroshye kugira ngo kuko bariya bana bagira n'impano hari ibyiza bagira kuba bahora bareba akantu kamwe bapfukanyije ku kantu kamwe iyo agiye ku kintu kimwe akagikora uwo murimo awukora ngo neza cyane ubwo rero urumva yuko ariko biba bikeneye ubufasha n'ibikoresho n'ubumenyi.
Urakoze cyane Pasiteri Kabanda.
Neza cyane ndumva nta kwirirwa mbisubiramo ariko koko iyo aba bana baherewe hasi mu by'ukuri ntibahishwe bimaze kwa kundi usanga hari usanga yaragize imyaka agakura cyane atarigeze ajya hanze nk'uko baba bakingiranye yashoboye kubona ababyeyi bamufasha guhera hasi ni ukuri bavamo abana b'ingiramumaro cyane.
Hanyuma Clema yaravuze no ku kibazo kijyanye n'abantu bita kuri abo bana ko batangiye kujya bigishwa mu Rwanda ndetse ubu ngubu bakababoneka nkawe ukorana bya hafi nabo ubona abahari bahagize cyangwa se hari ibindi bigikenewe gukorwa kugira ngo kuko na ba bantu mwavugaga bo hasi babandi batishoboye nabo rimwe bazagira ayo mahirwe yuko abo bana babo bajye babona abantu babakurikiranira hafi kandi babigize umwuga.
Yego murakoze nuko yarabivuze rwose turi mu intambwe nziza cyane igihugu cyacu kimwe kikabikora neza cyane intambwe iba birihuta kandi turizera ko biraza kugira umusaruro mwiza cyane kuko hari abatangiye hari abarimo baraboneka bafasha abantu bana ariko still haracyari urugendo nko mu nguni zimwe na zimwe haracyari urugendo usanga hari ababonetse bamwe ariko hari izindi nguni nk'abafasha abana kuvuga aho haracyarimo hari indimi zimwe na zimwe zitarabona ikigoranye kubona abantu bafasha abantu bana nk'abo ba speech therapist bafasha abana mu mivugire n'ibindi bimwe na bimwe ariko turi mu ntambwe nziza cyane kandi muzaza bihuta twabyiringiro. Yes.
Hanyuma pasteri ari undi muntu twandikiye anatubaza ese autisme yabifite ubwoko butandukanye yigaragaza gute mu bantu bafite ubwo bumuga.
Yes, yego, ifite igaragara mu bana mu buryo bitandukanye kandi usanga umubyeyi umwe amufite hari amasinyi runaka abona, undi ugasanga hari signs runaka abona ziganje kuruta izindi, undi nanone ugasanga hari uruhande runaka mbega bafite iri muri zike stage zitandukanye nk'uko yarabibabiye. Kandi nuko nari mbivuze, hari usanga afite ibintu runaka byiganje cyane kurusha undi, n'undi ugasanga hari ibyiganje runaka. Iyo rero baje mu mashuri baba bafite bano abaserapisi babafasha bagahita bamenya uko bagenda bafasha umwana. Yego, nagize n'urugendo shuri ngenda ahantu hatandukanye, nkaza Nairobi, bafite basa n'abari avanse bateye imbere mu kuntu, naho nsanga ni kimwe hari icyo baba barusha abandi, nuko bamaze igihe kinini cyane baramaze bafite ubumenyi, harabaye awareness, ugasanga bafite n'abantu batandukanye babana bafashwa mu buryo buteye imbere kimwe no muri ibyo bihugu nk'uko wabivuze muri bitakiri inyuma y'abajyambere wa mugani.
Urakoze cyane Pasteri Julien Kabirigi Kabanda na Clema Kirenga, mugume kuri telefoni mu kanya gato cyane turagaruka dukomeza twakira ibindi bibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika nyuma y'aka karuhuko.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragize.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Ed Rwema, uyu munsi turimo tuganira ku ndwara ya autisme ndetse n'uburyo ababyeyi n'imiryango yita kuri abo bana babyifatamo. Dufite muri studio Pastor Julien Kabirigi Kabanda watangije ishuri High Hopes gita ku bana bafite ubumuga, ndetse na Bwana Clema Kirenga, uyu akaba ari umubyeyi ufite umwana wavukanye autisme ndetse akaba no mwishyirahamwe y'ababyeyi bafite abana bavukanye ubwo bumuga. Kuri telefoni dufite abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Frederick Wirweneza.
Ijwi rya Amerika Wirweneza,
uri hehe?
Mr. Frederick, na wewe sinaje mu mwenge wa Burega mu karere ka Rulindo.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanjye nashaka kandi ndabaza batumire mufite. Indwara ya autism akenshi usanga ari ikintu kibanda mu gace kamwe na kamwe. Cyane nk'ubu wenda nka tu mu karere ka Rulindo. Ubusanzwe imibare atari myinshi cyane, ariko ikintu nagira ngo mubaze by'umwihariko. Iyo basanze nk'ahantu yiganje nta bufasha bwihariye baba babaha kugira ngo bitabweho bihagije.
Urakoze, guma ku murongo. Bagerageze bagusubize niba ufite ikindi kibazo uze kubabaza. Clema Kirenga, icyo kibazo kijyanye n'uko ngo iyo ndwara ishobora kwibanda mu gace runaka, ibyo byaba ari byo?
Arakoze Frederick. Kimwe mu bibazo byo tutavuze harimo kuba tudafite n'amakuru. Nibaza yuko ihuriro ryacu cya mbere no kugira ngo tumenye ko twabafasha, ntabwo tuzi aho abana baherereye, ni bangahe muri buri karere, bafite ibibazo bimeze gute. Cya mbere nta makuru dufite. Icya kabiri, mu bintu bavuga bitera autisme nta ibintu bitandukanye, kuko nta bushakashatsi buragaragaza ikiyitera. Hari abavuga yuko ari environment cyangwa se aho umwana yavukiye cyangwa aho yatwitiwe cyangwa se arabavuga ibintu bitandukanye rero nta ubushakashatsi bwari bwagaragaza yuko biterwa n'ikintu runaka wenda ngo tuvuge mu karere ka runaka hari icyo kibazo gishobora kuba kitera gusa icyo nakeka niba tuvuge mu karere runaka baba biganjemo bishobora kuba byaterwa n'impamvu zitandukanye wenda ku bumenyi kuba uburyo bakwirinda icyabitera cyangwa se byarabaye tumatikuma bigasanga wenda bagize amakuru ku buryo baba batabizi cyangwa babizi bisanga umudamu yaratwite mu buryo bwiza akagira uko akurikirwa n'abaganga sinzi nta ni ukuvuga ngo ntabwo nta bushakashatsi bwose bugaragaza uko twabafasha rero ntabwo navuga ngo hari ubushobozi bwo kuba twabafasha icya mbere wenda uko bafashwa abo bantu icya mbere ni ukubabwira ko batihebe icya kabiri tukaba twabaha amakuru bakamenya na utizimo icyo ari cyo nibura biba byikirire ibindi bintu nicyo kintu cya mbere umuntu kandi no kubakomeza kubabwira ngo niba byaba umwana ufite otisme nta kundi wabigenze ngo afite uburenganzira runaka no kubwira abantu bakabakomeza kumva amakuru y'icyo cya mbere no kubakomeza.
Pasiteri Julienne hari icyo wongeraho?
Icyo nakongeraho sinzi niba nibutse neza niba baza ngo yibanda mu gace runaka yego nta bushakashatsi burakorwa bwimbitse ariko sintekereza ko byibanda ku gace runaka kuko kugeza ubu nta banavuga ko bataramenya exactement autisme okay bayisobanura mu buryo butandukanye niyo mpamvu kugeza ubu bavuga ngo ni development disorder ubwo mu kinyarwanda no mu kirundi ni
ikibazo cyo kudakura neza mu bwonko no mu miterere y'umubiri
yego bakanavuga ko bavuga ibintu bitandukanye byataka nervous system sinekereza ko byaterwa n'agace runaka nk'uko yaravuze za rurimbo cyangwa hehe ntekereza ko ari ikintu kimwe cyangwa ikindi muri fati mumi ubwo nyine yarabivuze mugenzi wanjye mu gusamwa k'umwana cyangwa iki cyangwa arono ntabwo turamenya ko sinekereza ko biterwa n'agace ahubwo byaterwa n'umuntu niko ntekereza.
Urakoze cyane Frederic. Hari ikindi kibazo ufite mbere y'uko tukurekura?
Oya ndanyuzwe cyane icyo ngicyo murakoze kandi isobanura mpaye birasobanutse murakoze cyane.
Urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwana Clément Kirenga waruvuze kubijyanye n'ikibazo cy'amakuru kubijyanye n'iyo ndwara ndetse nuko byifashe mu gihugu uvuga ko nta bushakashatsi bwimbitse bwari bwakorwa kugira ngo mube mwamenya neza aho iyo ndwara ishobora kuba yibanze cyane abayirwaye bangana gute ariko mugenekereje icyo kibazo mu Rwanda muri rusange kifashe gute?
Kibazo ukuntu kifashe nibaza yuko cyane cyane nko mu mibare niba yuko wenda mu mijyi abantu bafite amakuru basoma bakanabwirana mu mijyi bamaze kugaragara cyane mu mujyi wa Kigali nk'uko Pasiteri Julienne yavuze kuba yashinze ikigo akabona abamugana hari ibigo bigira nko kuri bingahe rero mu mijyi bamaze kugaragara ikibazo kitarasobanuka neza n'abo mu byaro tutamenya aho bari aho twagiye tugera mu turere duke duke bakubwira bati babyita amazina atandukanye rero ntumenye ngo ese ni otisme cyangwa ni ibindi ariko ugasanga yamuvuga imiterere cyangwa imikorere ye ukumva ishobora kuba ari otisme ariko akabyita ibindi amadayimoni baramuroze n'ibyo mu babyeyi n'ibyo mu muryango bakabapfukirana rero ubwo urumva amakuru cyane cyane ari mu mujyi ugereranyije no mu cyaro icyo kibazo ni uko giteye kuba ubu tuvuge nko mu ishyirahamwe ryacu cyangwa se ihuriro turarenga ijana cyangwa 200 kandi hari ababyeyi bafite na babiri ngo urumva niba tuvuga mubare 100 kandi iyo ni umubare muto ntabwo navuga ngo iyo sample size ni nto cyane ku buryo dukeka yuko rwose bahari ari benshi ariko babitiranya ibibazo babyitiranya cyangwa se bakaba batagera n'ahagaragara na gato ngo rero ngo ikibazo ntabwo cyamenyekana rwose cyane cyane ku mibare n'aho bari n'ibibazo bafite ubuzima babayeho.
Pasiteri Julienne mwigeze kuvuga ko nta kizamini cy'ubuvuzi cyo gusuzuma autisme. Nk'umubyeyi ushobora kuba afite umwana akabona wenda ashobora kuba afite ingeso zidasanzwe, waba wifuza ko umwana we yakurikiranwa ndetse akaba yifuza kumenya amakuru yiyongereye ku byo abona, abigenza ate kuri ubu ngubu?
Yakoze nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze, turacyafitemo urugendo kubera ababyeyi abenshi arabibona ko umwana afite imico cyangwa imyitwarire itandukanyemo, ariko ahari binabivuga neza nk'umuntu uhura nabyo kenshi ugasanga yatabyise dayimoni cyangwa byite imyuka mibi cyangwa byite ibituruka muri jeans z'abo mu mama w'abo mugabo abantu batangira kwitana ba mwana reba muryango wanyu twege nitubyara babana ibintu nk'ibyo usanga habamo noneho kutabyemera complètement kuko hari nk'abunzi bamaze no kuyimenya ko ari autisme ariko bakavuga ngo ntabwo ndi butere intambwe bimenyekane hanze, ahubwo ndamugumana kugeza igihe Imana izamukiza. Icyo nanone cyacyarimo akantu kuko urumva hari nk'usanga afite 6 ans hari abasanga afite 10 ans aracyategereje. Ni byiza nk'umushumba n'umupasitori ndabyumva kwizera niko, ariko urumva abarimo ararimita umwana arimo arabuza, sinzi ko mu byo ibyo mvuga, abarimo arabuza umwana mahirwe kuko wamusengera cyangwa ukizera ko azakira ariko ukanamushyira mu ishuri cyangwa ugatera iyo ntambwe. Ndumva aho ngaho sinzi na mugenzi wanjye ari cyo yanyunganije.
Clema,
njye numva ni ibintu bigoye kubyumva cyane cyane ku muntu utazi bariya abana, ariko biranashoboka. Ni ukuvuga ngo autisme nk'uko mwahoze mubivuga ni spectrum, donc baba bafite ibibazo bitandukanye. Rero ababyeyi baba ababyeyi babandi babitaho baba bagomba gusobanukirwa ibibazo bitandukanye, ari ukutavuga ubigenza ute, ari imyitwarire yindi umufasha ute. Numva rero nkatwe ababyeyi biragoye kugira ngo unamwiteho, cyane cyane ababyeyi bamwe baba bakora abandi baba bafite bagomba gushakana n'imibereho. Rero nko ku mibereho y'umunyarwanda wibereye mu cyaro numva biracyagoye cyane cyane pe.
Hanyuma se nk'umubyeyi uri aho ngaho mu cyaro ariko wumvaga ko umwana we wenda yatewe n'amadayimoni cyangwa se ari imyaka yindi, akaba afite umwana ufite icyo kibazo kijyanye no kudakurikira, ikibazo kijyanye n'amajwi kutavuga, mumugiriye inama akore iki?
Njyewe inama nabagira icya mbere ni ukumva yuko ari autisme atari ibindi bintu, wenda niba afite ubushobozi kuba yabugeza nko ku kigo bamusuzuma. Kandi gusuzuma nk'uko biganwa bivuze ntabwo bazamupima amaraso ngo bayisangemo, ni ukumureba no kumugenzura imyitwarire. Kandi ibyo kenshi bikorerwa kuri ayo masantere, sinzi niba kwa pasijiye niba bikora, ariko abarimu cyangwa abarezi babo bana bamaze kubamenyera aramurebaga mukorera akamugenzura akareba imivugire cyangwa uko atavuga akareba imyitwarire uko atuza uko adatuza uko uko yitwara akaba yamubwiye ati noneho ni autism cyakambwiye ati ntabwo ari autism wenda n'ikindi kibazo rero hari biragoye kugira ngo mbe namurangira ahantu ariko nzi ko pe mba numva twamugira inama akavuga ngo yegere nibura muri ibyo bigo bikeya bihari bashobora kuba bamufasha nibura kumubwira ngo iyo ni autism cyangwa siyo iyo amaze kumenya ngo rero niyo hakurikiraho ubundi bushobozi bukenewe bwo kuba yamujyana mu kigo kimufasha ariko biterwa n'ubushobozi umuntu afite kuko barishyura baba bakeneye nyine kumwitaho birahenze baba bakeneye abo bantu nyine bamwitaho bataraba benshi nk'uko Pasteur Julien yabivuze nk'uko uzi ko mu Rwanda nka wita speech therapist tuba tumuvuga ari umwe tumuzi twese akaba ari umwe ariko nubwo amashuri asohora ntabwo arasohora abahagije rero baracyari bake ariko ari umuntu ushoboye kuba yamuvana ururindo kumuvana mu karere ka Rubavu akamuzana aho icyo kigo kiri indanga kubivuga amazina kuko ntibasenye akaba bamufasha niba kumenya icyo kintu cya kabiri kutamwita amazina ikigoryi ikiragi ikindi cyakabiri kumva yuko kubyakira nk'umubyeyi abamukomereka ntibazabura ariko akavuga ati akaba fiyeri kuko yewe jazo wanjye ndamusohokana bivuga nta kintu bivuze ariko uwamukomeretsa cyangwa uwagerageza kunkomeretsa nka habamo no kwigishwa ngo tuya utuntu ni umutiste witwaye gutya kuko nabaje kuduha serivisi niyo ari muri resitora ahubwo ati uyu mwana ariko arasuzugura ntoya afite otizime otizime ni iki atangira kwigisha ubwo rero urumva ni ukwigisha ni ugutanga amakuru ku bantu bose ababyeyi icyo nicyo cya mbere bagomba kudaheranwa n'agahinda cyangwa se ngo bumve ati naragwiriwe n'ishyano reka murekere mu nzu ya niba basohore ni bumve ko bafite uburenganzira nk'ubwo abandi bana bagerageza kuyitaho ku buryo burushijeho nta kundi twabigenza ikindi kandi kubasaba yuko abafite ababyeyi bombi bagerageza kubyumvikanaho bitazana amakimbirane bakagira umurongo umwe kugira ngo bamufashe kuko iyo umwe yumva ari amadayimoni y'autisme no guhuriza hamwe imbaraga birabura.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika, Ngoboka Jean Claude wiriwe neza. Uri hehe?
Muravugana na Ngoboka Jean Claude, nimerewe mu murenge wa Gashanda, ni mu karere ka Ngoma, mu Rwanda, Rwanda, ni mu karere ka Kenya, mu gihugu cya mbere. Aba ndamukoze w'Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga, baje kubashimira kwa batumire mwadutumiriye, ni iby'agaciro gakomeye cyane, kandi nk'abakunzi Ijwi rya Amerika rero hano mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda.
Mu magambo make cyane ikibazo cyawe Jean Claude.
Ikibazo cyane rero cya mbere mbanza kubaza, nk'uko bazivuye indwara ya mutizine, ni indwara akenshi na kenshi nk'uko turi hano hasi mu byaro usanga iyo ndwara hari abantu bayifite ariko kuba ubumenyi bwabo no kuyimenya n'ibigo bishobora kubegera kugira ngo indwara bayisuzume bikiri kure urugero kuri santere de sante ya Gashanda iherereye mu karere ka Ngoma ushobora kujyanayo uwo murwayi ayifite ariko wahagera ugasanga nta bikoresho bafite bishobora kuyipima ngo biyibone ariko wareba ibimenyetso byayo bavuze haruguru n'uburyo umurwayi aba yifite ugasanga twe ntatwaje kuyibona ariko ujya wajya mu manyana ku kigo nderabuzima bakubwira ko iyo ndwara nayo afite ugasanga bigiye gutera ubukene cyangwa se bitera umuhangayiko mu rugo rw'uwo muntu yifite none icyo ndi gusaba ni iki gikurikira ndasaba yuko muri aka karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu ntara y'Iburasirazuba hashobora kuboneka nk'abaganga bashyira muri ibyo bigo cyangwa bakashyira ikigo kuko wabivuze haruguru yabivuze bishobora kugeza serivisi mu iyo ndwara kuko ugereranyije n'ijanisha uzasanga muri ntara y'Iburasirazuba muri aka karere ka Ngoma ibyo bigo ntaho biri.
Urakoze cyane. Urakoze Jean Claude. Aho ngaho mu karere ka Ngoma mu Burasirazuba bw'u Rwanda, Clement Kirenga Ngoboka arasa nk'uvuga ko hakwiye gukwirakwiza mu gihugu cyose abahanga cyangwa se inzobere ndetse no mu bigo by'ubuvuzi bakaba barimo kugira ngo umubyeyi ujyanye umwana we adasubizwa inyuma bamubwira ko umwana we adafite ikibazo kandi wenda abo babikoze batabifitiye ubushobozi bwo kuba basuzuma neza cyangwa se bamenye koko ni uwo mwana afite icyo kibazo. Icyo kibazo hari abandi agisangiye nabo?
Nakoze cyane. Uwo muntu uri mu Gashanda, Gashanda ndahazi mu karere ka Ngoma, ni tumwe mu turere nyine navuga ngo dukeneye ubufasha cyane. Ariko yewe icyo navuga ntabwo wenda hakeneye ikigo runaka, niko mbyumva. Ariko imyumvire yanjye numva ntabwo hakenewe ikigo runaka kibitaho mu buryo bw'ubuvuzi. Cya mbere nta nubwo tuvuga yuko atari n'uburwayi, kuko uburwayi ubundi barabupima mu maraso cyangwa bakabubona, ariyo myitwarire. Nkumva tugira Imana kuba dufite leta, navuga ngo ihita isanira isama vuba ibibazo by'abaturage. Tugeze kuvugana na Minisiteri y'ubuvuzi, tuvugana na MINEDUC ishinzwe uburezi n'izindi minisiteri zo bireba, ukabona barashaka kugira icyo bakora. Kimwe tumaze kubagaragariza ibibazo nk'ibyo ngibyo mugenzi wacu ahura nabyo mu karere ka Gashanda, hari icyo bari bavuze ngira ngo cyaba ari igitekerezo. Ntabwo mpagarariye Leta, ariko iki gitekerezo nanjye numva twazanye uko tugomba gukora ubuvugizi. Yaravuze bati ba bajyanama b'ubuzima bari ku bigo nderabuzima byaba ari mu cyaro cyangwa ari mu mujyi, bahugurwa ku buryo b'abana baza kwa muganga baje kwivuza ibintu runaka, cyangwa se abo bajyanama b'ubuzima bakaba uko bakorana n'abandi bari mu midugudu n'utugari, ku buryo bamenye abo bana aho bari, bakaba abo bajyanama b'ubuzima bafite ubumenyi bwo kuba basuzuma, nukuvuga ngo bagiye bakamenya bati iyo otizme, ubufasha bugahera aho ngaho.
Urakoze.
Numva rero abo ngabo abakozi bashobora kuboneka hafi mu bigo nderabuzima bakagira ubumenyi kuri otizme. Numva aricyo wenda byafasha mugenzi wanjye iri Gashanda, kuko ni kure, ariko mu turere hose nibaza ko hari ibigo nderabuzima kandi bifite abo bakozi nkabo.
Urakoze cyane. Mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko reka dufate undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika wa nyuma. Jimmy, wiriwe neza? Uranyumva Jimmy? Jimmy, uranyumva? Jimmy, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Patele Julien Kabirigi Kabanda, kuri icyo kibazo cya Ngoboka uri mu burasirazuba bw'u Rwanda, yibazaga niba ibigo cyane cyane byita ku bana bafite autisme byakwirakwizwa hirya no hino mu gihugu, ahungira ngo yasabaga Leta. Ariko nkambwe mwikorera ku giti cyanyu mwatangije n'ibyo bigo byita ku bana, ese mubona ari ibintu byoroshye kugira ngo nk'ibyo bigo byanyu wenda bibe byagera no mu tundi duce tw'igihugu, cyangwa se bisaba ubushobozi bwinshi cyane? Ariko mbere y'uko usubiza, reka Jimmy bambwiye ko agarutse. Jimmy, wiriwe? Ego, uri hehe?
Bo ngiye mbakurikiranye ndi hano Imasisi ahitwa Kibarizo.
Yego, ikibazo cyawe?
Imasisi. Bo ngiye kubyerekeranye niyo ndwara, nta kibazo mbafite cyangwa se igitekerezo, ahubwo nashakaga kubamenyesha ko hano Imasisi dukunda ibiganiro byanyu cyane, ariko akenshi usanga kubikurikirana live kuri Facebook bijya bitugora. Ese hari izindi platform cyangwa se indi murongo wa SM dushobora kujya tubafatiraho ahangaha mu gace ka Kibarizo mu karere ka Masisi muri Kongo Kinshasa?
Urakoze cyane. Icyo kibazo cyawe turagikurikirana. Hari amaradiyo twatangiye gukorana nayo mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo mugenzi wanjye arafata telefoni zawe hanyuma tuze kugusubiza. Urakoze cyane kandi udusuhurize abatuye Masisi.
Sawa kabisa, mwaba mudufatije, turabakunda cyane, ibiganiro byanyu mukomereza kabisa, nyagasana zabahinda.
Urakoze cyane. Pasteur Julien, kuri icyo kibazo narimbajije mbere y'uko twakira Jimmy.
urakoze cyane nkuko mugenzi wanjye yarabivuze kuba bino bigo byaboneka hirya no hino mu gihugu biracyari urugendo ariko kuba dufite leta nziza imaze kwisamira hejuru irimo iriga ku ngamba zafatwa kugira ngo abari hirya no hino bagerweho nabo abo bana bari hirya no hino mu gihugu ntekereza ko nubwo bikiri urugendo mugenzi wanjye yarakomeje kuvuga ngo nk'abajyanama b'ubuzima bakaba batozwa nakagira abantu ba centre de santé bashobora kumenya nk'umwana bakabona byibuze iby'ibanze nk'amasinya ya mbere bashobora kureberaho ntekereza ko kuvuga ngo ibigo byatangira hirya no hino byo n'urugendo rurerure ko na hano mu mujyi wa Kigali ni ibigo bike cyane nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga ni ibigo bike cyane kandi nabwo ntabwo bifite abana benshi abafite abana benshi kuko ababyeyi bamaze gutinyuka gusohoka bakaba babishyira hanze cyangwa baganisha abana babo muri ibi bigo nabo ni bakeya urumva ko no mu mujyi biracyari urugendo ubwo no mu cyaro no mu byaro biraza gukunda kuko leta yacu ndumva hari ukuntu bizagenda
hanyuma mu gusoza Clima Kirenga ubutumwa ku babyeyi bagenzi bawe bafite abana bafite ubumuga bwa autisme mu magambo make
murakoze cyane ubutumwa ku babyeyi cya mbere ntibakomere ntibihangane ariko ntibumve bwa mbere na mbere yuko mu gihe mbere yo gusaba abaturanyi umuryango hirya no hino sosiyete yuko batabakomeretsa nabo nibabanze biyakire hanyuma bashakisha amakuru ikindi bumve yuko uwo mwana ashobora no kuzavamo umuntu ukomeye uririra akamaro kuruta ibyo bakekaga yumve yuko atari ikigoryi atari amazina yo babita turabakomeje kandi wenda avuga ati bajye badushaka tuganire duterane ingufu bumve yuko waramubyaye n'uwawe kandi afite uburenganzira ndetse ahabwa n'amategeko yabo ari amategeko na politiki yo mu Rwanda ariko n'amasezerano mpuzamahanga yo kudahutwazwa ariko no kurerwa neza nk'abandi
umuryango wanyu witwa gute
umuryango wacu witwa Rwanda Initiative of Parents on Autism RPIA ntabwo turagira icyicaro dukorera ariko telefoni yanjye niyo bayishakisha nta kibazo nibura ariko nta bundi bufasha nzababwira ni no kuganira no kubaha amakuru no kugira ngo duterane ingufu twumve yuko tutahezwa inyuma n'agahinda cyangwa na stigma
urakoze cyane Pasiteri Kabanda mu masegonda make cyane nawe ubutumwa
ubutumwa naho ababyeyi nuko bakomera kandi bakabyakira mu mitima yabo ko n'abana nk'abandi n'abana bakeneye ibyo n'abandi bafite bakeneye n'abana bazima bafite amarangamutima bakomereka bakeneye urukundo rw'ababyeyi bakeneye n'uwo adashobora kwiyegisima mu magambo ariko n'umwana kandi waramubyaye kuba waramubyaye akeneye ibyo wamuha byose nk'ibyo uha undi aho ni ku babyeyi batarumva ko bafata ayo bashyira abo bana muri ayo mashuri ahenze kuko nkanjye hari abatinyuka bakakwibwirira ngo ndashyira umwana mu mashuri ahenze gutyo ngo azave n'iki cyangwa azabe iki aho rero ndababwira ngo be kwemera kuba bica gusharira kubera ibyo bahuye nabyo kugira uwo mwana ntabwo ari igisebo kugira uwo mwana ntabwo ari umwaku kugira uwo mwana byarabaye kandi uramufite kandi ugomba kugira ishema
urakoze cyane Pasiteri Julien Kabiligi Kabanda akaba n'umuyobozi w'itorero Grace Room Ministries ndagushimiye kubw'akanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
nshimire kandi na Bwana Clima Kirenga nawe wakoze cyane kubw'akanya waduhaye
urakoze Edirwema na ijwi ry'Amerika n'ubuvugizi mukoze ndibaza ko mugera henshi
Imana yawe umugisha pe nawe mwakoze.
Urakoze cyane, nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Dieudonné Cyubahiro na Nadia Taha bamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya Karindwi i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.